Mugiye kumva ikiganiro ni Nyampinga.
Uyu munsi kandi rero tunafite umuntu witwa Claudine. Claudine we yagize amatsiko, ayo matsiko niyo yamuteye kugira inzozi z'icyo yifuza kuzaba. Ubu rero ni rwiyemeza mirimo mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Tutarajya kure rero, mbere y'uko atubwira uburyo yabaye rwiyemeza mirimo n'uburyo yabigezemo, reka abanza atubwire ibijyanye n'ayo matsiko. Ese ayo matsiko yatangiye ate?
Njye njya kugira amatsiko nahereye ku matelefone. Umuntu ni gute yita bundi? Aba ari hehe bundi? Ndi kuvugisha umuntu ari kure. Bicaye. Twajya muri computer lab ukabona utuntu twinshi, ama YouTube, ama Google, ese bino bintu ubundi bikorwa bite? Ni bande babikora? Ndabaza ubundi si ibintu kugira ngo nabimenye bigenda gute. Nagiye mbaza abatica ba ICT, uko twigisha ICT ubundi wowe wabyize gute? Njye ngo ntabwo nize ibintu bya computer cyane, ngo nize ICT na education. Aya, njye numva noneho nakora biriya bintu byose ubutwereka byagenda gute, nabigeraho gute? Avuga ati okay, noneho bakurikira amasomo arimo computer ko yananiye se ko mba ndi kuyitsindwa muri classe mbona amanota make? Ati gushaka ni ugushobora.
Icyo gihe wigaga mu wa kangahe?
Nigaga mu wa kabiri, kuko natsinzwe ICT nyine nkora repechage. Ni ryo somo ryonyine nari ntsinzwe kuva najya muri secondaire. Ako bita binera umujinya mwiza. Ndavuga ibi bintu kuki bintsinze ubundi?
Nuko ubwo ngubwo rero yahise atangira kwiga cyane ikintu cyitwa computer kugira ngo abashe kugitsinda, maze aratsinda. Ngaho Claudy, komeza rero tuganirize.
Ntangira ubwo mu wa gatatu, urumva twa tutarageraho, tugezeyo noneho dusaba ama section. Narebye rero section irimo ya mibare yanjye nkunda na computer. Numvaga rero physique ni science iri gushyigikira ya mibare, noneho kwihuza na computer rero niyo mpamvu yahisemo imibare na physique na computer, kuko computer yari itangiye kunyereka ko bya bintu ntekereza ntandi nzabikura ntize computer. Sanyo kwanza na nubwo nahise nyibona muri leta narayibuze ba ma physique chimie math ko nari nabitsinze cyane, ariko ndahinduza njya muri private school ngiye kubera sec. Nashakaga yuko niga ICT bubina bwiza, kubera ko numvaga nshaka kumenya bya bintu byahoraga bintera amatsiko, kandi nari maze kumenya ko ibyo bintu ni imbyiga nshobora kuzagerayo. Nari nkiri muri nshobora, ntabwo nari mbizi neza. Niyo mpamvu no kujya amenye faculty nakiga muri kaminuza nayihisemo ndimo nsoza mu wa gatandatu kabisa, ko ntabwo nari nakabona ahantu hamaranye inyota nari mfite.
Nyuma se yuko ubihisemo gutyo kandi ugishidikanya, wumvaga mu buzima bwawe uzakora iki? Wari uzi icyo wifuza kuzakora?
Mbere numvaga nzabyigisha wenda mvugora isiti nagarukiraho. Hanyuma ngeze muri superior nize programming, noneho numvise ko habaho n'abantu bakreya ama website n'ibiki, ariko ntabwo mfite ahantu naca ngo mbikore. Nabwo ndabyibuka nkigerayo programming nabonye zero, maze kubona zero ndavuga ibintu bikomeje kunanira. Yego mu wa kane aha tica ndamwegera, ndashaka kuba nanjye umwayiti nyine nkabyigisha nkawe nk'uko uri kubyigisha. Arambwira ati rero shyiramo courage, maze kumva inama za tica wanjye n'inzozi nari mfite, noneho nayize mbikunze. Ni ryo somo muri section yanjye nagizemo A, ngo mpita numva ngomba kugenda straight forward. Ngiye kwiga kaminuza rero nibwo nasobanukiwe neza wa muntu nshaka kuba we aho yanyura. Naragiye ndavuga nize math, physique, computer, nize faculty ziri muri kaminuza nakiga nkagera kuri za nzozi zanjye zo kuba umutekinisiye mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. No muri education numvaga nta atakiri muri field yanjye, nahita rero mpitamo kwiga computer engineering. Bese wiga hardware yana software. Hardware iyo uri kureba computer machine ihagaze hariya, ushobora kuyibona machine, telefone, ibikoresho mixers, ariya ni ama hardware. Ibintu nyine dufata nizo mu hardware. Naho bya bindi rero uvuga ngo wa ikigo cyanjye cy'ishuri runaka.com.rw tujya kuri lab kureba amanota twagize ngo wa ni Nyampinga urugero.org, ni umuntu warakoze iyo system, ni umuntu warubatse icyo kintu kita software development, akubaka ikintu urubuga ujyaho ukabona amakuru. Iyo niyo software rero. Kubona wandika muri Microsoft Word burya nayo ni software kuko ntifatika ariko igufasha gukoresha ya computer ubonesha amazi.
Mukanya gashize rero ukomoje kukantu utubwira ukuntu rwose wari ukiri muri nshobora. Ntabwo wari uzi neza yuko uzabigeraho. Negira ngo mbwire mu byukuri imbogamizi wahuye nazo muri kiriya gihe n'izi zatuma gutekereza yuko ushobora.
Imbogamizi zari zihari icya mbere ni ikibazo rusange. Wakunze ibintu wamaze kubigeramo ako kugira ngo ubone imashini uri bwicareho utangire ubyige ko kubimenye byari ikibazo. Mwajya muri computer lab ugasanga muri 10 computer n'imwe kugira ngo have wamenye buri kantu nk'uko ugashaka nago byoroshye. Iyo yari imbogamizi. Hanyuma ikindi wenda cyabaga imbogamizi kubona ba bantu n'uno baguha umurongo bitewe no hari igihe ushaka ibintu ako kumva udafite uburyo bisobanura umuntu ngamenye icyo ushaka aguha ubuyobozi bwiza none ugapfa kuba uri aho nyine uje kunyanza uvuga uti icyo nzi cyo nuko nzaba mu IT icyo nzi cyo nuko nzatsinda icya leta nkajya muri kaminuza akutaramenya ngo ninde wanyobora uburyo nabisohotsemo n'ubuhe rero ubushobozi bwose cyangwa amahirwe yose nabonaga nayo byeze kumusaruro nimba tugiye kuri computer turi 10 nzinduke nubahiriza igihe kandi mwarimu mukurikire akantu kose ari buvuge nkabone arakorogosho yakuyemo CPU arayitweretse nayifunga menye uburyo ayifunze mu bikoresho bike nsohoke namenye buri kantu uko nshoboye iyo mbogamizi nayisohotsemo gutyo gukurikira kuba maso mbe batangira kuyikoresha ariko uwayikoresheje ibyo yakoze nabibonye wayima nanjye nabikora. Hari ibyo nandikaga, hari ibyo nashushanyaga mu mutwe nkabanza nkabishushanya ku buryo dusohoka etide yanjye ari ukubisubiramo. Hari n'ibyo narotaga naryamye nkahita nihuka ukuntu yagakaragaga nanjye karaye wa imashini nagakora. Icyo ni cya guidance. Ni byiza yuko wenda njye nagiye kuri Google ariko uyu munsi turahari ngo tubagahidinge kandi hari n'abandi bayobozi batandukanye ku ishuri ba career guidance baba bahari. Ubu ikintu nabwira abana noneho uretse kuba wagenda kugugoringa n'iki ufite ubushobozi bwo kwegera ba bantu uyu munsi bafite umuhate wo kukugayidinga ntabwo ukwiye gukomeza kwiheba ngo nziga iki. Wowe amahitamo urayafite? Nimba uyafite yabwira umuntu mukuru mfite amahitamo ameze gutya ndashaka kuba umuntu utwara indege pilot nceke niga iki akuguiding birafasha.
Icyo gihe ndakeka warahuriyeyo n'abandi bana bize wenda hari bitandukanye batigeze biga physique na mate muri section yawe.
Yego twahuriyeyo abantu habaga ari nk'ababiri bize computer science imibare ikabayigora ugasanga noneho wize PCM physique na chimie na mate computer yamukubise. Hari umwana twiganaga yari umukobwa mugenzi yarize mate na chimie na physique. Twagera muri programming yewe ikaba ibibazo akavuga ati ibi bintu ndahera he nandika twajya guhambura ya computer sasa we none ukabona twakuyemo CPU agari kwibuka hano yayikuye na kubisubizamo ko njya kubiteranya we nibwo bwa mbere ari kubibona kuko muri section yiga guys it word excel powerpoint gusa nago yayihambuye nago abizi numva ko byaramuvunnye kugera ku rwego narindiho ku masomo amwe namwe.
Ndagira ngo none umbwire ubu ngubu ibi ngibi tugusanze urimo gukoramo birahura neza nibyo wize?
Ndimo nakora ibyo nize kuko nihangiye umurimo. Twabonye ikibazo tugishakira igisubizo. Ikibazo cy'abantu biyandika bagatonda imirongo itarangira ku mageti y'ibigo runaka, ku ishuri, kuri hoteli, ku bigo, ku ma ministeri, mu manama bari kwiyandika. Duhita dukora ko twize programming tukiga software nago ibintu twabibyaza umusaruro tugakora solution tugakora igisubizo gituma bari abantu bacika hari badakomeje gutonda imirongo. Tugendera kuri icyo hanyuma duhita twihangira umurimo tukora mu mashini. Ni imashini zifasha abantu kwiyandikisha bazanye amakarte irangamuntu, ikarita y'akazi, permi bazaha irangamuntu, imyirondoro ikinjira muri ya sisiteme yacu. Tuba twarahaye icyo kigo yataha akongera agakoza hanyuma ikigo kikamenya ngo uyu muntu yinjiye izi saha yasohotse izi saha. Mu masegonda make cyane uwo murongo udatonzwe hatabayeho no kuba abantu basharinga ibikoresho ngo bananduzanye cyane ko turi muri COVID.
None ngawumbwira niki wabwira umwana w'umukobwa ukirimo gushakisha ikintu yakwiga muri section?
Aracyafite amahitamo menshi cyane yo gukora. Aracyafite rero no kubanza gakunda ishuri. Kuko muri amasomo menshi uri kwiga nuyitaho nibwo uri bumenye isomo wazahitamo rigahuza na za nzozi zawe. Hanyuma nibamara gukunda amasomo tangiye yige ku nzozi ze, nkunda iki numva nzabiki. Amara kumva inzozi ze asanga abantu bakuru nimbona ubushobozi bwo kwishakirwa n'igihe ufite inzozi ibyo utekereza ko byazikugeza hatari byo bya hafi byazikugezaho. Asanga abantu bakuru umenye section yawe wahitamo kubera yuko ibyo uhisemo biguha orientation nziza yo kumenya ngo naminuza mu kiki cyangwa se nakiguhe mwoga, ahubwo mu mugura wiga ushingiye kuki, wigaga iki muri turankomeyumvaga ari iki kikubaka ku buryo ki uri buhita ujya muri wa mwuga. Ko ibintu nyine abana bo muri turankomeye usuzugura isomo runaka ngo iringorera ciritse cyangwa se ngo ryarananiye ngo ubwo ndabiretse, nimba utekereza ko rino mu nzozi zawe ryikunanira inzozi uraziharanira. Ukubona ugwa shaka kubyuka. Njye naratsinzwe muri computer nabibabwiye ayisitirana nirankira hasi nkora repechage, ariko uyu munsi computer niyo nshuti mfite mu kazi. Nicyo kintu kingaburira gituma ndi kubaka sosiyete nifuza. Kuko naraguye sinahera hasi ndabyuka. Geography yarakunaniye yego, ariko irashoboka kuko mugenzi wawe arayishoboye. Mwegera gusobanurira mu rugo watashye mugenzi wawe uyishobora musure ayigusobanurire ayikwigishe. Kwiga ni uguhozaho, ni ubushake, ni umurava.
Ndagushimiye cyane rero Claudine kubw'ubuhamya bwiza ndetse n'ikiganiro cyiza uduhaye. Ndagira ngo nkubwire ngo kuraje cyane rwose muri business. Imana ibigufashemo.
Umvaga ikiganiro ni Nyampinga.